Kuzani somo kano gundingi sanga Sheba itoku imba sosi kererezo Kwenda vana vali bango baba sedia batu Na vale kera sati ngazene makude Olaba nengo kochete mire teboja Saba ninyabo ye aliendo oza yabwe Mevaga mati tebanti ambana ngebentia Mkomi ya wabazanya nengo mathayasi Wadama zimakuwa muga kawa Zatoku gasangu za kekasa nyokange Kayimba kama baba kaba parlamenti Ndive tondera ndive rambetaze Mchimanyi bulungi tifetu abalonda Okugenda mututu size vizibu vyaffe Naba mumu gawalahi mwali mponga byoya Netubera nga twachikola kubayamba Abandi twabalonda lwanjogera zamwe Nebye mwatu subiza abe muliba mutuse Ne unya abamu okuva lwe twabalonda Mwatu fula bienje no mwatu fisa Fetu balinze mukome wumbi yenje byamwe Musukanga kubiri ne mwesi basatu olwo Obukongo fuli uwewe tefu tefu Nenkalu mkulu lwesiri joku vunonya Enzige nejianzi rumuwe biri buka Nolisanga nobote nga kome wafu gensi Chente geza antibi mwekoze muwede Bantu banyifu mwaba disappointinga Chibo jera kubaze razire senda Gala wendi veranga zaye mulikomba Parlamenti yafe, okwefula batuse buge mboge musule Tetuwa sindikanga kumu parlamenti Tiwe mutu kamutu yamba mwekirira nyinga Echaku sindi sotulomu parlamenti Kotuli koma unga chotu gamba chechi Na watali na chewatesa chona Ebyo chisanje chilala matota wana Na vazini na kuntulizo mtu omu Mwamuitirange yonga balongose Mego bategerera mu parlamenti Kuwane nyanga mtu eko kwekwa kusula Ngabi watesa neba noe fula fula Misto jembo sikwe jejiri damo kuronda Chitalo parlamenti yafe Bantu banyifu mwaba disappointinga Mwe mukidevu nyola baba kabafe Mwafana nyenge buganda batalida Balala mulinga bageza kwa kutugamba Tindo bukawa wemboga wewa balonda Mwesibye bisenso byenkweli mutyabula Muli kumisto jembo sejivogezo rudicha Osaba kaluru wajja wa pekoti Chichogenda nechabangi mu parlamenti Teri ava kumula mwana asigala waguru Nebe siyogede chechaba sula Abatu lukunyisi doku rafeni mota chuka Mwebale mwafana nye yezo ya fili resi Eyale mwukua vula nojo wa giresobi Chiri mulu atunti watunda bakulonda Enyonye chijibu sepale mwengula Mpao kuwa nanya chechijiza wansi Mutulide mulu kwebi enje vya mwe Muli kuntoliza babata balonda Enkola yechiri angu zibu bakerede Kastoka liada shemanyi kadada Akavuyo ke mwenye gide muwe vili kawa Zendi genda nesa weyange Mkua ngalo kunji kunyambie musi Waliwe bintu vienda bebitali sanye Mbibe ranga bie bitufu mathayasi Zembera natandi sobo tategera Owolu zungu na amanyo kutesa bombi Ani alisanyo genda mu parlamenti Tusindika nyaba atu mu parlamenti Poloku bama zesini yeyo mukaga Woo, okugendo kutese ze kuanga tufude Songa ni mulu chikole chikate yandi sanye Mwemuli na batamanyi sigini chazawe Ebise sabiri mu parlamenti yafe Bwe nyini nga balonda speaker wawe Mulimu obululu obwazuulu obufuchi swaza Yagala nyo okay ndowooza yange Parlamenti efaanane kooti zaffe Olulimi omubaka lwatapanga panga Mwabateeseza ekyo kijja kutuyamba Ewandiike n'ennimi azitakutanga Omungereza gwayita interpreter Olwo n'abataasoma bajje mu parlamenti Kasita tuzuula nti ebiteeso bye bizimba Abakola etteeka eri atasomye takiika Bo balowooza ku luzungu watuloka Oluzungu ndumanyi ng'olulimi lwonna Okutegeera n'okuteesa bibamu gwe muntu Abakyayina batamanyi luzungu wadde Wano buli maka mufumbekedde ebintu byabwe Bo bennyini abatamanyi luzungu wadde Be baatukolera n'essimu ezirina intaneti N'atasomye agibikula mu phone book N'abadiguli abo bazirumba Facebook Mwebaze mama ne taata banteekateeka Mpisa nungi saako okwagala eggwanga lyange singa bandeka ninja samala munsi osanga nandi badde bampumisa nadda ebyange bwe bityondeka mutenda munneewuunya nga tesaasoma nnyo ondabiranga ddala sebufu bwangu sebunye bosotayi bene cucu ondabiranga ddala sebufu bwangu sebunye bosotayi bene cucu